DajimSafi.com.
Na mtoto mbade Wesiku moja moja ulianza zarau Penzi ukalichiti bila ya kufahamu Japo kwa siri ungechiti angalau Shemeji yenu wamelefti Kwenye grupu wamelefti Shemeji yenu wamelefti Kwenye grupu la mapenzi wamelefti Shemeji yenu wamelefti Kwenye grupu wamelefti Shemeji yenu wamelefti Kwenye grupu la mapenzi wamelefti
Yani ameondoka
Simuoni tena Wangu wametoka Kaniacha mazima Wezi nimeachwa Nipo kwenye mataa Nimekuwa mlevi siku hizi na kesha ba Wezi nimeachwa Nipo kwenye mataa Nimekuwa mlevi siku hizi na kesha ba
Shemeji yenu wamelefti Kwenye grupu wamelefti Shemeji yenu wamelefti Kwenye grupu la mapenzi wamelefti Shemeji yenu wamelefti Kwenye grupu wamelefti Shemeji yenu wamelefti Kwenye grupu la mapenzi wamelefti
Basi cheza, cheza, cheza jangalie Usione aibu,
usiniogope mie
Cheza, cheza, cheza jangalie Usione aibu,
usiniogope mie.
Basi cheza, cheza, cheza jangalie. Usione aibu,
usiniogope mie.
Cheza, cheza, cheza jangalie. Usione aibu,
usiniogope mie.
Na mtoto mbade. Wiskani hapa. Away far side. Ami boy. Mabonye uji. Nikiwa na producer vimeka.
Napo
juu ni bei tena Niki wa nice music
Haha, producer vimeka umeishia
Pakua ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.